amaraso
urubugingo
yaje nshaka mu
isi
ntanga ubugingo
bwe
njye umutindi witeka ari uwankunze yewe ntari
muzi
nkangura
amaraso
urubugingo yaje nshaka
mu isi
Ashimwe Yesu
Ashimwe Yesu
Ashimwe Yesu
Ashimwe Yesu
Ashimwe Yesu